Thando lami ngise, sakwa nhliziyo ngise. Sakwe thando lami ngise, sakwe thando lami ngise. Sakwe thando lami ngise. Kunini ufuna thando bheka manje ngitholile. Nhliziyo saludonga ngitholile. Thando alupheli, abantu bayakhuluma ngabamameli. Oh sandwa sami, injabulo yami. Everywhere angihamba khona, ngihlala senhlizweni yami. Oh bambo lwami, uhlezi usemaphupheni nami. Hlezi ngicinga ngawe bhekwe, nifela ingqondo yami. Oh bambo lwami, injabulo yami. Everywhere angihamba khona, ngihlala senhlizweni yami. Oh bambo lwami, uhlezi usemaphusheni nami. Hlezi ngicinga ngawe bhekwe, nifela ingqondo yami. Oh bambo lwami, injabulo yami.
Hey, whoa!
Whoa, what's up?